pengia moto kumishina moja Jensen Kindingo Shaba Boys naipa GCW nipenjia nipenjia Green City Warrior.
Yeah, yeah.
Half people half coconut univunji kwa gogo kipala ngoto mandonga alafu ndo mtu kazi panchi moja mbili tali mimi hatari wanitakirazi ugali funza wali mavi heti wanaomba na poi wepo wakati nilidondo poa hipo kila verse natoa banjo stoi kocho nipenjia bulldozer K-I-N-D-I-N-G-O panchi weti umaga hakisanga majanga msiba huu ahuna matanga nipenjia haijalishi ya tanga ama sumba wanga isha nipenjia mbea Kindingo nina chola chola na kupalu walalua zagula chambu watambua which way to go ya huku ni so hard king kolo kia zaki waki misitaki nogopa kibiriti na kono na voni washia moto yashanicheza machale njia hii sipiti mjuku wa kinjeke tire ngwale yashanicheza machale ukisimama mshale ukikimbia mshale njia hii hard way para na way don't walk in my way if you walk my way na kugonga sina fair play
kaulibanachia menipe njia kaulibanachia kaulibanachia menipe njia kaulibanachia menipe njia wana mbavali hapa sotania Yo, kaulibanachia menipe njia wana mbavali hapa sotania Yeah, yo, kaulibanachia menipe njia wana mbavali kaulibanachia kama nakemea Nipe njia kama unaona natembea Sija kwambo nipenia nayo Nayo ya wania Kaumefika bus hapa niwe pia Kaumefika kwa kas kwa head miso mkia Nipe njia wana napo amkia Napo niamkia Na mjia na masasira napo kampia Kwenye njia ya njia alafu na njia mia Hata bila zao mintaifikia Nikikata mila zao mintakujia Kupitia njia ulizo zibania Au kupitia dunia pia uliko zungukia Kumba macho barabara nkuona njia Jumba lako lipo masheka nkupafikia Licho nacho kwa nakitaka nkumkupas pia Kwanza msinipe njia nikifika mtansikia Kumishina moja kaulibanachia menipe njia kaulibanachia kaulibanachia menipe njia kaulibanachia menipe njia wana mbavali hapa sotania yo kaulibanachia menipe njia wana mbavali hapa sotania
ugumu wa maisha unafanya ni waze mengi msafiri bila nauli nipo standi dele na palangana na mambo haya endi wachawini wengi nikimeki hawapendi nina nia kupata njia ni utata waze nipeni njia mambo ya wesa dakta kila nachokifanya naona kinani kata njia yangu sitamani uwe hapa napotaka kuondoka nimechoka magonjwa na sindano za madokta nipe njia nifike mbali huku kuna njani katafute ugali nalikiingia giza ni mshumaki batali e mwenyezi nipe njia nione hata mwangaza nivipite vikwazo nikikaza najifunza kuokota nilichomwaga huku wao wanakula na kusaza nipe njia nipate afadhali hata nikipata mali niwe miliki halali GCW miliki halali
kaulibanachia menipe njia kaulibanachia menipe njia kaulibanachia menipe njia wana mbavali hapa sotania yo kaulibanachia menipe njia wana mbavali hapa sotania yeah yo kaulibanachia menipe njia wana mbavali hapa sotania yeah